zimbalwa izinto eziyingqinamba ekutheni abatshali izimali batshala imali abahleli kuyona xa itshale khona la eSouth Africa. Singabala la enye yezinto esibhekene nayo njengamanje, ukuba khona kwagesi, right? Ukuvula ifactory kuzodinga ukuthi ube ne-security yokuthi ugesi uzoba nayo. Isekuma ngithi i-security kagesi ngisho ukuthi ugesi uzoba khona and uzoba khona uprice okwaziyo ukuthi uzokwazi ukukhiqiza ngayo and still ube competitive kuma-export markets. Ngoba yenye izinto esishayayo lezo ukuthi ungakhiqiza ukhiqiza but uzothola ukuthi ukhiqiza including ugesi ngeke kokunye usebenzisa ukuthi ukhiqiza igcina seyinkulu kakhulu and then ama-final prices asephezulu kakhulu and asesakwazi ukukhompitha namanye amazwe afana no-Vietnam no-Singapore no-Ubanibani. Ugcina ukuthi manje sesibuza i-competitiveness kuma-export markets, into yokuqala le. Eyesibili, enye futhi esisanda kudlula kuyo engayibiza nje phecelezi ukuthi i-rule of law. Amakhampani amaningi ahleli nje emalini ayesaba ukutshala le mali ke ngezi nje lobugebengu olukhona e-South Africa.